kitalo nyo echa mzeyi wafe tufiridwa memba wa manyi Ghana Shanika platform ngaba na Kampala tufiridwa mkate wafe ngaba na Uganda tufiridwa mkate wafe kuja kusaliwa nyo haaji na santege seba gala binji nyo bitumuigide ko I'm going to go to the house.